Desma 254.
Kama yeah, deni toa toka tope la rambi. Kama sitaona haya ya kumsifu Mungu wangu, siku zote nitamuimbia Baba. Tabu nyingi kweli nilipitia,
hai nikatipata nikikushuku,
sikujua mpango wako kwangu. Mkono wako ulikuwa umenishikilia nisianguke.
Usifiwe Mungu, Mungu wa mbingu na nchi. kwa familia yangu. Umenitoa mbali baba, nimekubali kwamba wewe ni mwamba. Marafiki na dunia wamenichosha.
Salabani, imepumzika kwa ujasiriwa.
Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda, ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu, uwe ni mwema.
Za maisha kwenye mvua na jua kali, kivulini ukaniweka, kwenye juhudi za kutafuta shilingi
huko ni nyema,
tena kwa tabu nikitafuta riziki
ukaniinua baba.
Ningi moto midong yesurudha
anabaki pile,
ineo hingana
eo simbona anabaki pile roja.
Umenitendea na mengi penda nini
na kupa moyo.
Umenitendea na mengi nyumbani kazini
na kupa moyo.
Umenitendea na mengi nilipenda nini
na kupa moyo.
Sio nyumbani, sio kazini baba,
chukua moyo Yesu wangu.
Anipigwe na mawimbi ah, umenilinda siamini. Rako sandere mangare sandere mayo ogondo zandage mageze olani man. Umenifinyanga siamini
Yesu,
umenibebanga ndio mimi.
Umenitendea na mengi nilipe na nini
na kupa moyo.
kiganjani umenichora. Kila siku mimi ni baki na wewe. Sikumbuki ya zamani, meifanya historia. Machozi yangu lifuta, zile eti nilipolia. Yule yule aletuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule aletigwa mijereki, ndo Yesu wangu. Yule yule aletuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule aletigwa mijereki, ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu, konitoa mbali sana.
Shukurani zangu sikurudie.
Amengine siwezi sema.
Shukurani zangu sikurudie. Acha ninyamaze
na upendo wako umenisikia.
Shukurani zangu sikurudie.
Licha ya kuomba, una mambo bado hajabadilika. Umefunga umeomba, una mambo bado yazidi kwamba. Licha ya kuomba, una mambo bado hajabadilika. Umefunga umeomba, una mambo bado yazidi kwamba.
Kazi aliyoianza ndani yako wewe hataimalizia. Amekuleta mbali, huyo ni mwaminifu, hawezi kuachilia.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe,
tena atatimiza zake kwako wewe.
Mungu anakumbuka ahadi zake kwako wewe,
tena atatimiza
ahadi zake kwako wewe.
Trust me, God is there. Anafanya kazi from the background in day. Atabadilisha situation someday. One day it's gonna be a better day. Amen. Trust me, God is there. Anafanya kazi from the background in day. Atabadilisha situation someday. One day it's gonna be a better day. Amen.
Kazi aliyoianza ndani yako wewe ataimalizia. Amekuleta mbali, huyo ni mwaminifu, hawezi kuachilia.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe,
tena atatimiza ahadi zake kwako wewe.
Nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. kupigania, wote si wajipange, Bwana utapigana nao. Hey, nimetoa mwenzenu, nimetoa, nimetoa na mafuta nikapewa, nikapanda na mbegu nikapanda, nikapanda ila mvua ikunyesha.
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Lakini kwa neno lako nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Nashusha nyavu.
Bwana kwa neno lako.
Nashusha nyavu.
Neno lako.
Nashusha nyavu.
Nikieleza siwezi maliza. Ninashukuru.
Ninashukuru
Bwana. Watu maneno walionisema yalinipima mizani, lakini Yesu umeniweka huru, umenifanyia amani. Watu maneno walionisema yalinipima mizani, lakini Yesu umeniweka huru, umenifanyia amani. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana, ninashukuru. Asante, mimi ninashukuru, shukuru Bwana, asante.
This is DJ Desmond 254.
Asante, kwangu mimi shujaa wa vita, ni mwangaza wakati wa giza. Kwangu mimi ni shujaa wa vita, ni mwangaza wakati wa giza. Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake, maana ninaishi ninapumua kwa sababu yake. Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake, maana ninaishi ninapumua kwa sababu yake. Asante, ninashukuru, ninashukuru Bwana.
Maisha yangu nitamsifu pamoja na nyumba yangu. Ahadi zake kwangu ni kweli. Mtegemea Yesu mwokozi wa maisha yangu, nitamsifu pamoja na nyumba yangu. Kwake mimi nimeoshwa kamili.
Yesu, Yesu. Serabi, nira yako ni raisi, najitoa nikuishie. Nimejitwika msalaba, nikufuate Rabi, nira yako ni raisi, najitoa nikuishie.
Sasa nime kama binadamu huwa tunajidharau, tukikumbuka udhaifu wetu, hali zinazo uzidi uwezo wetu. Binadamu huwa tunajichukia sababu ya mwonekano wetu. Tamani ungekuwa na sura kama yule fulani.
Binadamu tunajidharau, tukikumbuka matatizo yetu, nahisi ni kama Mungu amekusahau.
Penda maisha yako, penda mwili wako na nyumba yako, familia yako, jipende ulivyo.
Penda sura yako, penda maisha yako, penda mwili wako na nyumba yako, familia yako, jipende ulivyo. Shikamano, shikamano, shikamano na Mungu. Shikamano, no, no, no.
Ananipa mwongozo dhabiti kufuata misingi ya Yesu Kristo. Nishampa moyo wangu falme wake wa mbinguni, nimekuamini kiutamani. Ananipa faraja daraja kuvuka mitego ya walagai. Bila shaka yuko na misafari ni kiumbe kipya, kitu kipya mimi na uzima.
Upendo wake lazima nisambaze, baraka zake ndipo zinifuate, na neno lake lazima nitangaze, faraja zake sheria nizifuate.
Roho ndani yangu, asante kwa roho ndani yangu. Roho ndani yangu, ananitunza huyu roho ndani yangu. Roho ndani yangu, anaitwa mtakatifu, roho mtakatifu.
Everything you put your hand go walk, your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen, amen. Everything you put your hand go up, your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen, amen. Every hustler getting paid, where the hustle go come to pay. Your own in no go take. Amen. If you define work to your own, God's self go do it own. and flesh go comfortable.
Amen.
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 If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. Amen.
Amen.
Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss.
Amen.
Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss.
Amen.
Amen. Sister, we want my seeds. Until where they fight begin. One day you go burn trees.
Amen.
Amen. You're not wait on losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord.
Amen.
Amen. Good news go locate you. Watch and see in all go day. If you believe it, say amen. No.
Amen.
Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss.
Amen.
Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss.
Amen. Pitilia, Omega, I started and you finished. I mina kushukuru, Niseme, I Majabu umefanya, I inani pitilia, Omega, I started and you finished. I mina kushukuru, From day one, God, you were present. I could feel it. I can see you've turned my life around. Uneni pigania, Kila siku nimeishi kwa nema, kwa nema. I believe it's my season. God, you made a way, and my faith will stand. When you can believe, oh, love, 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 love. When you can believe, oh, love, 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 love. When you can believe, oh, love, 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 love. When you can believe, oh, love, 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 love. You deserve the glory and the honor, Baba. Every time I run to you, you did my matter. You turn them blessing to a miracle. I praise you. Come and see your way, way. I don't know where I go to you. Your love is incredible. Your promise unbreakable. Immeasurable. Kila siku nimeishi kwa nema. Kwa nema. Kwa lakini nimepaka kwa nema. Niseme ae. Majabu umefanya ae. Imenipitilia ae. Omega ae. You started and you finished ae. Mina kushukuru ae. Niseme ae. Majabu umefanya ae. Imenipitilia ae. Omega ae. You started and you finished ae.
Kana mji wa Galilaya na mamake Yesu alikuwepo.
Yesu na yeye alialikwa harusini pamoja na wanafunzi wake.
Yesu akamwambia, mama tuna nini mimi nawe,
kwani saa yangu haijawadia.
Maria akawaambia watumishi, wana machoni pa Mungu tofauti sana kumbe. Machoni pa Mungu tofauti sana. Kuna wakati ambao walona shida kama wewe watakucheka. Kuna wakati ambao ulodhani ni marafiki watakutoka. Kuna wakati ambao utadhani Mungu wako amekuacha. Kumbe ya Mungu ni mengi sana. Kumbe ya Mungu ni mengi sana. Nipe kibali nibariki, nibariki ni washuhudie, nipe fedha ni miliki, ni miliki ni kutumikie. Mungu wangu nibariki, amekuchora kiganjani. Kwani maisha yako yako duni namna gani? Na kumbe yeye amekuseti mpangoni. Unakuita kuja nenda nami paka mwisho kile leni. Ni bless ni weke kamili. Maisha yangu family, mentally, financially, emotionally, physically. Ni bless ni weke kamili. Maisha yangu family, mentally, financially, emotionally. Ni beki bali ni bariki, ni bariki ni washuhudie, ni pepe na ni miliki, ni miliki ni kutumikie. Mungu wangu ni bariki, ni bariki ni washuhudie, ni pepe na ni miliki, ni miliki ni kutumikie.
I'm on my knees calling you faithful God, I know you hear me, Prince of Peace, I'm calling you. Cause when I am so low,
God, you pick me up,
you pick me up. And when I lose control,
God, you bring me back on track.
I call you mine, I call you mine, I call you mine,
my everything.
I call you mine,
Kola hila
mimi
kilichosimkia, wa kwanza si wa mwisho.
Bwana atanibariki
kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusokwa sokwa hata kumwagika.
Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusokwa sokwa hata kumwagika.
Takuishia we, ewe yawe, nikiwa nawe, tapajuka mwewe.
Takuishia we, ewe yawe, nikiwa nawe, mambo yote ya kushware. Kuwako, ulinganishwe na nini? Wema wako, wanishangaza. Praise you night and day. Adulation I pitia. Nitakupa sifa every day. But I will praise you night and day. Nitapaza sauti wanaona wasikie.
Takuishia kwe, ewe ya kwe, nikiwa nawe, tapajuka mwewe.
Takuishia
baraka zako si haba, kweli wewe ni baba. Yesu wewe ni janza, na wema wako isiwe kama najikamba. Mbali nimetoka sina shaka, oh yeah, wewe ni mwamba.
Sio jojo ni maombi.
ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Tenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi.
Wate uloye. Tulioweka imani kwa yule aliyetufia. Wate uloye.
Don't see na ni winda, niko fine. Jesus everything, vita nilishinda ga. Time me me chance ni music.
I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart.
Every day, your word fi go teach and guide the first. And this word that the spirit have been cleansed.